Idoni Rule, mminiso yebye ndegeresa nebye mizano Dr. Kedris tuliagenda alabwire abamasomero n'abasomesa okwetegekera ekiwulawo nga bayigula amasomero nakolwaido kwikumi ogwokubiri. Dr. tuliagenda asabye abazaire okwenigira obutereevu mu by'ensoma y'abaana baibwe okuwula obwa okulowokezanga obwa mu kusasulira ebisale by'amasomero bya school fees okujja okubasibiranga empengere n'ebindindi okujja nga tibataire kujja kuba budabuda kyakobanga kino kiri kulekanga mu abaana nga mbutuufu embeera emala yayonooneka. Alikukinnikiza ati abaana basome okubanga kusaaga ebiri eddookunkyo bakomenga kusaaga ekumi ekitundu eddoolwa eggulu eri abakulu ate bala abaana abato abo bakomenga bwakusaaga mukaaga kuba obwongo bwebwe bukaali kujagala.